Veka.com.
Exclusive OB. If Madame Davoa. They call me Mavado, Jeff Fox, whatever.
Moto, uwalize, bale ni batoto ya makofi, miko mtu mwingine ata waseme, yale ni mambo yengine walize kulo taendo tatufuata walize hakuna kuchezesa yeah. Moto walize okay.
Ninebo mufasa mchango ngati pandola location ni bojango kosa ni kumyesu, nisha kwa tapona boundary ngati pagusako kanjikata pachikago ninebo keke kulifu Mavado definition ya mufishi Kipwe patyari niso always mishkishi Bushe umfashani nga wambona patitushi Mpela kwa matu inomba umbo Ineni mixture ya sundown na kapumpe Elonga fima kalimbara na natute Havati na fisonde vwai kapupwe Shipanga sense nga njisoba Bati narikabisho kuchira xenophobia Ne wali kembo vans toka kwa tichigeti Inote type ipa nyefo ikete
Moto, uwalize, bale ni batoto Ya makofi, miko mtu mwingine Ata waseme, yale ni mambo yengine walize Kulo taendo tatufuata walize Hakuna kuchezesa moto walize
Bali mpata kozi shiba papata Bafuaisha mkafwe nomba wali tabwata Kare na ipaoleo, kare na iswata Ini sopa kushimanish kuya kwa tata Njimfumu ndabate kama junior Mafrozi ya njichipo umanga moso tunya Njimukulu abashana voze tunya They call me dragon, tawi yose nikatunya One hit wonder, shira pisha na veri Haba chivele shimba, pisha mumageri Ama roots ya rikoma, narifika chapo I make history, you can call me chida bangwa Food for thought brand, bona beti Osati drama, nifuna dollar baby Food for thought, mumutu muri menu What do you gain when you say my name is Ben?
Moto, uwalize, bale ni batoto Ya makofi, miko mtu mwingine Ata waseme, yale ni mambo yengine walize Kulo taendo tatufuata walize Hakuna kuchezesa moto walize Moto, ni batoto Niko mtu mwingine
You better say stay chango wangu for pafirimba Managers muzo no mkamba chinimba Marira the Southern Honorable Axon Mwabira Temo nanji hashtag No laba koka bamba Silver Jones
Music Forum.